I have never seen no one like you, no one like you, yes. I have never seen no one like you, no one like you, yes. Ambuye, ambuye. Ndikutokoza ambuye, ambuye, ambuye. Ndikutokoza ambuye.
Hii ndi nyimbo ya Fukolanga, my daily worship. Ndikuvutika simu na ndisiye chonchi, kundionesa fumu wanu ndipasa chiploti. Ndekulikose ndingapite koti lilimotsi, habale ndia longo sikafuta matawa. Mavuto pantendele simu masinta makala, ndesingafute bwanji ndima esesa ndisadante. Poti masiku sako maonse nitawe chabe. Hii ndi daily worship, nyimbo ya Fukolanga. Ndenawa ukafela uzipesa mokabata. Osama tamangilo nina kuti sana yanke. Chifuka olompwe ya tikupu maundi wake. Pali chintushi mosi chongwe mala kuisa brasi. Mufuna mdole kae kuti mwemikile tansi. Wina amwadile kuti mwemikile moyo. Haka jeta kuyanka mumba siyo kala loyo. Ndeno tate wanga ndufuno kala mtu wa hambo. Poti ndikuziwa mumba pasa mumba lanta ako manso. Ndikufuna ndikale chitsanso. Mfana wa machua poti chibana chimalanta. Kujepesa anga, Bible kale nzanga. Mtu kundiyamba ino kululuka nsanga. Kupewa mablanda, chacha mtima mwanga. Zikulo malisa kuchongesa zine langa.
Ambuye, ambuye.
Ambuye,
Discriminate your body.